Kumfanyana sengihlangana nalo mshana kamshanga maganyana mshana sesiyavumelana phela insukwana show pusha nalo mshana abakhumbula usuku lokuqala singena ekamereni siphosana empedeni beza mshana uphatheleni okay ithophe ecaleni isikete emaqakaleni ngiqale emlonyeni ulimi lidlule nele awudlule enkabeni ngize ngifike endumisweni. Oh shit, useyakhala usebhalansa ngamashini ithi ukahle ngakudidi sengizenza isikhokho uzangaboni ngesididi. Okay son, yasuka indaba usekaqala imkhuba nomshalo useke top usethi manje lakhe ithuba aqala ekhanda ngizwe nomqolo ubanda iskipo phansi ibhlukwe phansi ikulandele i-under na ngizithole ngabaza blow. No, yes, lo mshana uyangimangaza mina ngiyayiqala into enje ngaze ngenziwe kanje sengiyangingiza yo nakungiza awungakenzi lutho sengathi ngidingimbe bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho engithi bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho eyo bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho engithi bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho. Okay the following day namachita estradini vele kusemini jule ngijule ngihlale efonini halo mshana thini ngakwazi ukuphinda ungivale ejaldini ey yaza thini ji yesterday ngifike lakini bonile uthatha ama-chance uchitha lingakabi na in no mshana lisini akwena ukhaba kancane nalento yakho incane kungcono sivele sihlukane umthetho wakho uyashesha ne ngiyabuza no ayiukuthi ngiyashesha wena ungakwazi ukuthesha mina anginaso isikhathi sokuqeqesha drop iphone ngizwe ngiphathwa amahloni phenduka inyoni ukungazi kufana nokungaboni lengane singibonile ukuthi ngiyafufusa kodwa nje bengithusa yo lo mshana emaqandeni uyangivusa bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho engithi bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho eyo bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho engithi bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho. Yo, wothi-ke manje ke ngithi kunibekisa munganakile ama-cherisana azokulahlekisa. Okay show ngayinika yonke into ebifisa kodwa once etholo grand wena izokudisa uji ube ne-ande yodwa ebhlukwe lodwa eqhuka kubanda noma kushisa emva kwalokhu wena ophenduka inhlekisa noma ungayithembisa i-cheri ekugcineni izokunyisa lento bengafuni ukisho kodwa nithe angisho ama-cheri afuna inyuku bona inyuku awusenayo uswisbu kuphuka izovulela phambili wena ikukabhe ngesihluku sho siyabathandeni so much siyabadinga kodwa kumele wazi ukuthi baza ney'nkinga bazokudinga endophelelwa amaqheyo bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho engithi bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho eyo bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho engithi bekunento engathanda ukuzisho kodwa sengizozisho zisho.